Kgotsong, lebitso la ka ke nna Thimpa Katimo, lekgotla Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Democratic Alliance e ipiletsa hore ho be le boikarabelo mabapi le 22 million ya irregular expenditure ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Komiti ya MPAC e netefaditse ka mora dipatlisiso hore irregular expenditure e nyolohile ho tloha ho 6.4 million ka 2024 ho ya ho 22 million ka 2025. 15.3 million ya Water Service Infrastructure Grant e sebedisitsweng Cathcart Dam e sebedisitswe ka tsela e leng hore ha wa latelwa molao, mme ka tsela e sa nepahalang. Democratic Alliance e hanana le taba ya hore molato ona o iswe ho disciplinary board ya masepala. Sena re se bona e le tshenyo ya nako hobane disciplinary board ha iyo ka hare ho masepala. Di-case kaofela tse leng tsa iswa ho disciplinary board lemo se fetileng 2025 ha di soka di kgutlela khanseleng ho tseba hore na di hoka hobane disciplinary board ha e soka di sekaseka. Re ipiletsa hore masepala o ikamahanye le Municipal Finance Management Act le tsela e maleba ya ho disa ditjhelete bakeng sa ho boloka letlole la ditshebeletso ka hare ho masepala. Ya leboha.